Akulira ebyobulamu mu disitulikiti y'Ekiryandongo Dr. Irene Nabitaka alaze essanyu oluvannyuma lw'omuwendo gw'abaana abakonzi b'olwendo embi okukendeera mu kitundu. Nabitaka agamba nti mu kunoonyereza okwakoleddwa gye buvuddeko kulaga nti abaana abakonzi b'olwendo embi bakendedde okuva ku bitundu 19 ku buli 10 okutuuka ku bitundu 7 ku buli 10 mu kitundu ky'Ekiryandongo. Nabitaka agamba nti kino basobodde okukituukako oluvannyuma lw'okutandika okufuna obuyambi okuva mu minisitule y'ebyobulamu ng'eyambibwako ekitongole ekirabirira abaana ki UNICEF nga kiri wamu ne gavumenti ya Bungereza n'eya Japani abasobodde okubadduukirira n'obuyambi bw'emmere awamu n'eddagala.
Mfenga Kiryandongo nga district tusomeseza aba health workers ogenda wansi okusomesa community ki okukonziba abaana abaana babeera bafaananye bacha ate kiki ekibaleetebwa okubeera mweyo embeera so that nti abazadde bwe balaba nti abaana baabwe bali we bacho bajja okufuna obujanjabi. Tumanyi okukonziba kuli kuva ku njambi, so kye tusoose okukola one okusomesa aba VHTs ne ba health workers okugenda wansi okusomesa abamaama aba community leaders okubasomesa nti emmere gy'oli ewaka enakuba efaanana etya. Tumanyi wano abantu basimba nnyo kasooli n'ebijanjaalo naye tumanyi ekyo kyokka si kyekiriisa ekisinga okubeeramu omwana omuto akula kyeyeetaagisa, so tutayinza okusomesa nga emmere weyina okubeera ewaka neewa okugitegeka sati abaana babawa ekiriisa nga kirimu ebirungo biyitirivu, kirimu proteins, kirimu naye proteins zeekaki okusinziira kye balina.
Dr. Nabitaka era agamba nti okutuuka ku ssa lino terubadde lugendo lwangu olw'ensonga nti abazadde abamu tebafaayo ku ndya y'abaana baabwe ate ng'abalala bwe balaba abaana nga bakonzibye bagayita malogo, ekintu ky'agambye nti kya bulabe nnyo eri abaana abato.
Abaana abo batera okulwayo okujja mu madwaliro okufuna obujjanjabi ekisinga obbaliisaayo nti abazadde baabwe batera okulaba abaana bano nga bazimbye kuba abasinga bajja bazimbye, omubiri gutera okuzimba, feesi zizimba, amagulu n'emikono gazimba, so abazadde kye batera okulaba ne balowooza nti abaana bano babaloze so kagenda eyo mbasawo abakinnansi, so bwe bajja ewaffe baba baluddeyo ewaka nga batayinza okukola ebyo byonna naye nga tebafunye buwewu. So kyekisinga okoki okuyisaayo abaana kulowooza nti okukonzibwa baba babaloze community kyesinga okulowooza naye ng'ate si kituufu.